Talent boy.
Solo.
Mchezo mbona simple sana kama hivi. Yeah. Nyegele ndana nyegezi mwanza. Malogo naiza sema ndo ilo jezi ya Yanga. Vest kinanda is price up best in Tanza. Nye wa Kenya laba mkawapi stress Uganda. Hina leta bongo paka kwa karume. Na netwa pinda mgongo wa kupime tezi dume. Wezi tulushi ya madongo kiso metulia mandondo. Sao mefakamia gongo changanya na golo unye. Mchezo simple na itaji soksi ni vai pensi. Muda malipo sileti ubosi na die chenchi. Kawape info au matozi sifai mchenzi. Wasione dimpo na rangi softi sikai zenji. Kize meku hivite ya masai hauiwezi. Kufata Yesu so kunyo divai ya chelevi. Tabugi step umiwaga na fly kama yeti. Yikute mwe huwapo tataga ya iwe trendy. Throw nyingi kane dondoka Chicago akazi. Na ini dabi kao mekuta na aseno na spazi. Wape kunyagia watoto wala wali na nazi. Na leo nimewalia ugali Gaddafi. Litakufa jitu kunipata laba mkuje na maktaba. This real definition of ruge na kusaga. Likuepo kabla janza THT wala banaba. Uchawi watanga lomfanya kasimo kwa mganga. Before you leave the water I mean, what you want is something. Masiala tuna komedi nyingi as a Charlie champion. Waze tumbaku hizo kushabu where's dustbin. Kuwa zoom so paka fande na zime dalo bin. Sombe wanyombe remix ni tawa fitis. You know Gaddafi ndo definition of who you are realist. Waze omisingi jengene nyumba nijeni finish. Simple tu utadhani paso kumbe masidnis. Majabu leo memona informa na choma zigi. Afnoma kaili ngoma roma lo fichwa na chidi. Nilionya kwa ihoma takulona tesizi. Weta lete bapa na papa wa gigi kata yeah. Nyingi wanaleta shogo na shangana chongo na nalenga. Do hile ndondo ilomleta bongo sena wenga. OFC litombo ni kunaga toba tunacheka. Bada ya gongo changanya nogolo na kileta. Kuna kitu ambacho napoteza muda kama kuwa na kili ndogo lafu na kichwa kikubwa. Amnikati steam nyete nesko e generator morabu babu wafu. Inasambasa moto paka buza. Oi, Toronto boy.